A try.
Moko kimasomaso. Minifuta machozi, minifuta jasho. Nimesahau machungu na enjoy kwako. Niko dunia nyingine. Tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe. Iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe. Naomba sana sala kwa Mwenyezi nizikwe nawe. Unangara ngara mbala mwezi sachen.
Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing brought for me from above. Oh my love, I'll be your man forever. Will you be my wife? Baba Lord, I truly need me now. Together for life, yeah.
Unapendeza sana sana.
Zue, zue.
Unanimaliza sana sana.
Zue,
zue. Zue na.
Kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki. Uyu sungula mwenye nyeupe nyusi, izi mbichi asiliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki.
Samaki
wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi. Omukwano zuena,
zuena,
zuena. Omulungi zuena,
zuena,
zuena. Oh my God, I feel so lucky to have you in my life. Oh my love, you are the blessing God for me from above. Oh my love, I'll be a man forever. Will you be my wife? Baba Lord, I truly need me in the way. Together for life.
Suena, napendeza sana sana.
Suena,
nanimaliza sana sana.
Falling for your love, my heart twisting. Holinga ka sweetie, will renew na mokwano interesting.
Yeah. Chungula macho mama, wana uliza mono na nipenda. Wana put a ring on your finger. What you always have an interest ya mchinga. Aisha wa wili situ tutatende.
Zuzu, I miss Zuzu, Zuzu, you're my boo boo boo.
Remember where you got it from. www.djericon.com.